bandaka to kangi motema o ato sali malamu makosunola yo okoki kokufa o Martin Luther King eloka kufeli tozali kokamwa o aweli se bobo to bato po baboma ye Martin Luther King Johnny Hallyday akoyembaka akopesa kabisengo Martin Luther King ele moro ya boboto mandala mboka mao maote tunge yena Che Guevara basimbi mondoke tumba mao Bandaka, to kangi motema o. Ato salima lamu, bako sunola yo, poko kiko limo o. Martin Luther King, eloka kufeli, ozali kokamwa o. Aweli se bobo to bato po babomba ye, Martin Luther King. Johnny Hallyday, ako embaka. Ako pesa kabise mbogo Martin Luther King Ele mbogo ya boboto Matana mboka mbogo Mawate tunge Yena Che Guevara Masimbi mondo ketu mbapao Martin Luther King Mbogo Martin Luther King Mbogo Johnny Hallyday Mbogo Martin Luther King Mbogo Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny Hallyday.